Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde talatare jeɗɗi lewru janvier jeenayyam de sokkirdo studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jettinonoɗo kabaruji ɗi Youmar Woygalo kanko noddirteɗo Nuhum Djiro won to ɓoggui jamɗe to sikirabe on compétitivide nokku noddirteɗo Kolongo hitande caggal ko civil en capantato en jeɗɗon mbarale oɗo nokku ko hollitan wede Kolongo to haɓe to fa hande armé o kañum wondi e rende oɗo nokku ko yata janggoɓe jande dow dowre sappo kañum en tili jangguinede lebbi tati ɗo studio tamani kabaru no hokkugol kabaruji wori wattu joni ɓe kollitinɓe nawtirta oɗo golle sanne min guiltini micro jami en ɗi ñalawma hande ono sukaɓe keɓoɓe bakkille leydi ndi so ɓami faɓe cuuɓo jande mabɓe jande dow dowre nde tiɗa laji mawɗiɓe jogui wattu joni hono fu ɗum worri o gara famtade ɗo e journal ngal ɗiwon sembe kabaruji ɗi min jogui ñoɗo betande ɗi bisimilla moɗon e heɗade wayde jam e deƴere nokku noddirteɗo yoro iɗum le commune nokku noddirteɗo yoro jaati iɗum le cercle koro hollitan wiyede ñalawma hande on o ana yaaha tan hakkillaji jamare nde deƴay to feeri wakkati fo bonandaji gatte fewde le oɗon nokkunoɓe kollitiri wiide tawede wiide armé ana martine kumpa fufa hande yettaki toonno oɗo golle wori wattu joni ko heewi yimɓele ɓe fan gonde yoppude le oɗo commune an nayiɗi banggal le leydi Burkina Faso ɓe gadi noddago fewde laamo ƴewto yalla hono manggal paɗen ɓe kan wiɗ fitirade le oɗo nokku keɗemo kanko noddirteɗo Isiaka Ganame kankoni maire commune rural nokku noddirteɗo yoro komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
kila nogay jeegon lewru ƴaɓɓino ndu wuuro ngo ana wondi e hippede wuuro yoro ñande kala filete ñande fuu piyanɗe kondan fay keñe eɓe gonno toon ɓe uditi piyanɗe fewde e wuuro ngo yimɓe ana kuuli fa sannen saabu de ga yoro ga noon soldat sien ana dakuno ɓe kootiri heedi dinanguru ɗo hakkude muɗum e wuuro ngo yo kiloji nogay e joyyi wattu salifana wuuro ngo hippa soldat sien martinama kumpaka wala fuu ko laati presse hakkude mabɓe ɗon yo kiloji nogay e joyyi noon so gonga ka yimɓe ana kulti fa sanne hannden eɓe e sago wayɓe ndennoon oranoɓe wuuro ngo du ana gondi e irude bomboje piilol gure ɗe fuu fa kaɗa yimɓe mumen hinnade golleji mumen yo kabaru janguɗo batte wayde laamu
komin daari fami nodde laamu koɓɓe yella daña koɓe cifile oɗo golle wala fuu koɓe jaɓi jabade men wattu joni o fa hannden le oɗo commune nokku goto noddirteɗo yoroɓe kolliti wiide won wotoro goto kañum yaɓɓi toon bombore ɗum laadiki sababu du soko yaata yimɓele nayom kañum en keddille hen ɗiɗon ɓe yo rewɓe ɗiɗon woɓɓeɓeydu yo sukaɓe noon ɓe kollitiri wiide wakkande wotoro yaɓɓe bombore nden nde armé mali yeehi so yetto yiile oɗo nokku ɓe kolliti wiide ɓadale muɗum furdu ko tufa bomboje ñalawma hande o jamare nde tinno wattan hakkille hoore muɗum hakkillaji yo lanɗo rennan nokku noddirteɗo Kolongo caggal ko yimɓele capantato en jeɗɗoma keddille hen civil e mbarale oɗo nokku fa hannde Kolongo to fulɓe toka hollitawede yoga e jamare nde fo wiɗ fitaki toon caggal ko ɓeɗo yimɓele mbara toon ko ɓe mbihi manggal paɗen ɓe armé mali ɓe kañum en gondi ɓadale le oɗo nokku fu noon nokku noɓe noddirta Kolongo ha ɓe hollitira wiide toon ka jamare nde ana yaaha ana golla golleji muɗum du no yiɗiri keɗemo kanko noddirteɗo Ayouba Goro o yo kankone maire nokku noddirteɗo Kolongo ha ɓe komo sifi dow hen
joni joni o kay hakkille yimɓe jooɗi seede hakkille o jooɗugol o seede seede warate joni kay basu kay wala
nanno yimɓe hono dillunoɓe ɓene caggal bonandoɓe gartina ɓe garta yimɓe wonnoɓe heddiɓe tan goni ɗon
yimɓe ko witti o kay ɓe wara e tafan kay mais Allah jaɓi fo ɓe warat joni kay ɓe wara e tafan
ko haaɗi ɓe wanno warde oɗo anni wadde imma daraji yalla ɓe gartan
yimɓe ko wittay wona
yimɓe ko dilluɓe yalla ana garta soldat sien ana gontonna hono
hollitindi wiide fa keɓon kabaruji studio tamani fuu so gabbi dow numéro amen mo gaɗɗon dow muɗum ɗum woni abonné o dow whatsapp o en keɓan toon ɗiɗo kabaruji noon noddimin numéro amen wiyamo o du mere mere keɗɗon toon kabaruji amen ɗi 37 321. Kamɓe golloɓe suudu hôpital duɓe noddirta point g hollitaweɗo e puɗɗi toon murtere mabɓe balɗe tati wattu jonoɓe mbi laamu woni ko rewa e kongi muɗum le ko pamre muɗum le jeenayyi lewru avril ƴaɓɓinon ndu wattu jonodu ɓe kolliti metti mabɓe sanne on yurku yurkuji ko wondi e matel le nduɗo suudu dogotororu mawɗu keɗemo kanko noddirteɗo Fuseni Kulbali yo goto e jeeyaɗo le pelle cagontoɗe golloɓe le hôpital point g ngal komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Dikko
toɓɓe darta ɗe goni wayde directeur point g o tabade adi ɗi ɓamno le dewrintila ñande jeena lewru avril 2019 jogala pinkinika point g e hoore dabare tiiɗallaji leydi ɗum ana so galleji ana ɓuuri duuɓi sappan gollebe ceginoke fa keba galleji ko yata fa etemene chapande juyi handen do ana buri temedere galle di kebaka miden gondi etidala kaaki gollirde du e majjun bedoto eto jawdi gollirdi di huttinta almusadaaji miden ndardo hono laamo hokka suudu dootoro pojendu jawdi kejori fa cellal yimbe laato
kabaru goddo kaser so bami fa suka be kibi bakkele leedi meden di wattu jono ko heewi mabbe fu anda do yarati hono ko nayiri bangal jande do wurnde fa ndebe tili jande fu ndem wobbe kay nisiti ta jati ko cuubi nokku do jangi do fa kebe no dum wori fa kebe famtar no dum fu dum wori kedden kanko Ousmane Ali Bouli o
tagal e bugol bakka suka be yogabe anda jande hende kani wadde ko sabi bini dum sabi be ngala holli tobe jande ko be kani jangude universite yogabe an cuubo jande ko sagitoto nisita don hebi fuse ni watara
orientation an newaki ko kemmi bakko sabi mi hebatano kabaruji
fa diti dalaji buito hebbe bakke yalla ana cubo jande ko hawrata e hakkilo mubben sukabe kita njoini walde do daranade yiruwere serekle kita noddiri fasukanu salfu kita wonno secrétaire aux relations extérieures o tindini ne enfandaji walde mabbe de
mi bami anni wadde gal gollal famminde kanya hukure e kabaruji sukabe hebube bakke heybebe bangal no be bamirta jandeji tibe kani wadde tagal hebugul mabbe bak gal gollal ana jogi anniyo hadodobe wadde mbopi kewde kambe sukabe hesube be wakati de bamata jandeji dinde
tagal rafi kabaruji lobbi sukabe yo gabe saramu ben ana dunje dum ben do subare ko jida ajara to kone yo nyango jande science de l'education dun hebimo
ma tante
gogan yidi mi wada science de l'education o wi kan ana jogi nafa so mi tilike mi wasata golle hande mi yihi wana non wuri mi wi no tawe fe anglais ngannu mi na français dina science de l'education
subade ko jangata université na golle mu yidi wadde ana tini sukabe hewbe tawene ngurdam mudon do don fawi
jangobe jande do do wure sappo kanyen tilli faminede le lebbitak do si jo tamani do wattu jono be do jangobe jande do do wure be bibe pami sanne hono kabaruji ndokirte le ko warta ko do be tinnoto be tabbo don do ngurdam mabbe fa kebe famtade fa ne kedden Ousmane Ali Bouli
lebe gitito be golle ana hen jangobe jande do do wure gubal anandewal école supérieure de journalisme et de sciences de la communication et wi rédaction en chef studio tamani yo faabar be jangobe yalla an be doro faamu hono ndokirta kabaruji mohamadou touré kay wonno joko hore redacteur en chef studio tamani kanko darani haybude be kitotobe golle
faanam wona kiral hakune amé yimbe nantinobe kabaru ngaji gondi toni golleji wallude sembingol nantinde kabaru ngaji le lendi woni anni am ena bibbe lendi fu ana heba martande kumpa golleji gondi le lendi muna wosere tan woni ko kala mi fatirsa do narde martude kumpa su kabaru ndokka do ngonga naso wana ngonga
e wi be jangobe jande do do wure faandaji dibe ndartata di e kebidi wargol mabbe le studio tamani do wadi faabe beede faamu do kabaru journalisme yaako Isa Umar Togola o jangowo école supérieure de journalisme et des sciences de la communication
on a gole di faa hewi le studio tamani pande reportage ngaji no dirte le mana journaliste enrobe fa warde fandinde kabaru ngaji yalla yibe ana heba hen faamu sabi mi jangi hono yibe wayi martinere kumpa no yaafir di golleji fu le studio tamani do mi jangi
ben jangobe pami adi wide ngada e boddum ben fu yalla ko pami do dum ana tabo dum le golleji mu ben journalisme yaako wi mabbe ko ben jangi do dum waylita hono ben dartirta kabaruji ko han jara jangowo
golleji fa hewo ana wonno to ko mi andanta no so mi gara eno golleji a martinde kumpa yimbe waytoto sabi mi jangi hono yimbe way martinde la kumpa no yaafir arande le martinde kumpa yimbe mi le wawino jingande ga tagal jande ko mi ngaddi do ko mi mbawa martinde yimbe kumpa no yaafir tawa wala mo mi jingani faiso mi ngala
tijo tamani yo suudu lekkol jangi noro jukina fa baade fa hande ekitotobe golle fa nda mudo yo fa baade yalla barkanta ko golle ana beydo le nantingol kabaruji
fa hande hirsude yimbe so wadno en sadakaaji be kolli tiwi to faanato ka dum yara tiagal fesebide ko yaata yimbe en joyan kanyen en kirsa to le ko sakiti ko hollita yede gorko goto garto do nokku no dirte hotel mato faanato kanyun hirsa ton so diyam mudon fu yaada micete de wid leitan 2018 du chocolat no dirte ngel to ramata jarangel yongel tuk chocolat jabbi kangel dungel hirsano mo ton kambe lamu ko be wonbe le o do nokku be bidata no gonde yaltine le kala jaabe le di do golleji fu fati jafine fi dum no dirte do banya may gaw yo gouverneur nokko no dirte do joyla o yeho yotto yi kono to dido bonan daaji ngat tor o wiwa jibtan sina yimbe wonbe le o do nokko du pabo mangal paden wonbe tobe yelan keba kabaruji lobbi kedda mako ma sifido hen do faccitango momin sendebu
Yeru mu wadino anaya e lebbi nay na joyi dun sabi mi udditi commissariat fana bawdo daranade kabaru mun kanye habude golleji bandiyako war woreji e konandi mun kameti min andude wide sifa mun wadi kenye bete hande mi taykiti wo modane mu hirsa min dardi e kala humani do kabaru luga gol mun darono dun hono procureur dun yo joyo bal mun andon wide wakati joni yibele haifa be fu ana yeso sariya
studio tamani yo pa ballamu leede suede danemark suisse et fête de europe
sekrab nyaajelo ne lekire duuji to wattu jono o do kabaru gotta min dokata on to ko jalotobe kolitti wiide faabe jooto yalla hono denago hani wartirle o do nokku yalla jam e degeran hewti ton kawrital wadi ton kambe dum wonon waylube gombe tonbe kambe landi gal do kawtul ko yatta yimbe le temeta ton kanyu iwru leedu ko dor kanyu leedu burkina faso sunje kawrtoyle o do batu sekrab do katel betande do kabaruuji meedi mi jooti on sanne hedaade heejo jam ka fande fet nge fe no kon andi don no do e sedde yewtere meden de ana woodi. Salam.